jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Talatare go'o lewru décembre jana yamde ɗaɓɓirima silimaji sappo e ɗiɗi nder maison de la presse Bamako. En jottinonoɗo kabaruji ɗo yumor woygol kanko noddirteɗo Mamadi Keita won to ɓoggi jamɗe to. Go'o lewru décembre woni ñalawma keƴanaɗo kabar haɓude ñaw sida o le adunaru ndu fo e manggal muɗum Sicile mo ɓe cuuɓi hitani hikkande no jamare nde fo hani hokkidirde juuɗe omo fo daro darde muɗum. Kamɓe dorbotoɓe motongaji wonɓe le leydi meɗen ndi wattu joni wiyama séri aji kesi ɓamamanoɓe gorino ɗum woni sinaɓe gatta kadaleji ko noddirte jile ko nandirte e tiningaji ko ɓe tawre palakiji du wiyama caggal muɗum ɓe ɓama ko noddirte carte grise ko wattu joni o dorbotoɓe motongaji ɓe kay kolli tiwide laamano wonde tiɗinde golleji mabɓe ɗi sanne. To gawoto kawtal jowigal dow jaleni ɗum timmi ton le cekkiti yontere nde koni fana muɗum faɓe ƴew to yalla hono jaam e deɗere hani wartida hakkude singaji gonɗi le oɗo nokku ɗiwono sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo betandi ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Caggal ko yiyale beme ande ɗe ko kanko hoorejo leydi ndi noddirteɗo Ba Dawu omo hanno ho yaltude e journal ortm 20h hollitama wiyede wattu joni o yiyaka kasen le journal ngal ko mbinduno le beme ande ɗo ko duɗum fo ɗum ɓantama toon andaka fo ko laati sababu muɗum micciteɗen wiyde yoga e haala ɗi fana joyinoduno ñaw coronavirus worri. Wattu joni ko nayiri bangal haɓude e ñaw noddirteɗo sida o le leydi meɗen nde hollitama wiyede juuɗe ana gonde lennede noon fedde ndeɓnode réseau ouest africain des personnes vivant avec les VIH sida kollitiri o wiide le majjum ɓe mbi ko laati sababu muɗum sa ƴeewi laamu koɓɓe jeyatano gonde tumidirde juuɗe muɗum e ñalawma hannde no le on ɗo wattu fo ñalawma hani yambinede le nokko kaɗum heɓa e waɗede sabbatte ñaw coronavirus kon le leydi meɗen nde Sicile moɓe cuuɓi hitani hikka nde no jamare nde fo hani hokkidirde juuɗe yalla oɗo ñaw ana fewte fa keɓe famtare keɓɓel Mamadou Sama Seku.
Ko ɓuuri uñaji capanɗo joyyi yimɓele na cawi ñaw o lelidi Mali ɗum woni ko holliti gollirde humaninde haaɓo ñaw sida dental yimɓele federunde afrique heedi hirnange holliti mette mabɓe fewde yebbare lamkoɓe leydi ndi le haaɓo ñaw sida o keɗɗanna madame Oumou Diara hoorejo ndaɗo fedde
le wakkati laamu Amadou Toumani Touré Allah hinnomo yaafomo no jihi immadaraji mawɗi ana wonno waɗede bangal haɓugol ñaw sida o won immadaraji mawɗi goɗɗi gaɗaɗi bangal haɓude ñaw sida o le fedde mo noddirta conseil national de la lutte contre le sida mbiɗe andi hande so a jokki ɓamde moɗe noddirteɗe ARV gueƴi ñaw o majja a wawa waytidde fey goto gueƴi ñaw o ɗum saabi hande yimɓe fo jokkuɓe ɓande safarde gueƴi ñaw o wawa yeede e muɗum
tawane gollirde humaninde huncangol hoore haɓo oɗo ñaw o holliti oɗo ñaw o no sawra mere mere le leydi ndi immadaraji kewɗi na sarta e le nduɗo lewru keɗɗana docteur Mamadou Keita hoorejo sagol ñaw sida
immadaraji gonduɗo waɗede bangal muɗum ni woni martinde yimɓe ɓe kumpa hono ɓe mbawi wadde fa ɓe kaɓa ñaw sida o iwde le leydi Mali ndi le radio fayotoɗo beme ande hande
fadde ɗiɗo adiji ɓamaɗi funcine hoore fede runde afrique heedi hirnange dental yimɓele cawiɓe ñaw sida na wondi mijade hono heɓude safare haɓonde no fewiri ñaw o
ɗiɗo kabaruji foɗo mba heɓude ɗum dow beme ame ande toon on jehilli ɗon page facebook kaña compte twitter sijo tamani lebbi ɗiɗi caggal ko laamu hakkundejo joƴƴina le leydi meɗen ndi fahande fedde ndeɓnodir seni teede kay heɓa e nokko ɗon conseil national de transition no ɗum hanni joƴƴinirede le nokko yoga e andanɓe kabaru no ɗiɗo golleji gori kay wi ɗum tanni koyɗe sanne wattu jonodo ɓe mbi ɗiɗo kutteji gaɗan matede le laamu hakkundejo no worri le leydi meɗen ndi keɗɗamo kanko noddirte Mamadou Diawara komo sifi dow hen to faccitago Ali Sisi.
Conseil national de transition o woni lontotoɗo assemblée nationale o le majjum darde assemblée nationale o darto le laamu hakkundere o sarti laamu hakkundere o lebbi sappo e jetti kutteje tardugol makko e lebbi ɗiɗi darde muɗum waran yeeɗe le golle laamu hakkundere o saabi conseil national de transition o hani ƴewtade golleji ɗi premier ministre o hani wadde so jaɓana ɗum kanko woni gotowo sariyaji bangal jawdi ni gouvernement leydi wawi ɓande so gollira
ko nayiɗi fanden bangal laamu hakkunde joli leydi meɗen ndi fedde ndeɓnodir iyedande hollitama wiyadano wonde wadde do hen immadaraji le majjum ɓe mbiɓe fa e paaɓo hono kabaru noygal sari e ngal worri le leydi meɗen ndi eɓe gondi e gollidinde duɗon fedde ndeɓnodir sem diddo wonde le leydi meɗen ndi micciteɗen mbiɗe nde noygal sari e ngal wari fa ƴewte le leydi meɗen ndi fo daña ko sakki ɗiɗo golleji keɗɗa mo kako noddirteɗo professeur Yenou Sartour o yo goto e gonnoɗo le oɗo boto komo sifi do hen do faccitago Ali Sisi.
bon l'objectif de la rencontre
ngal do jidal woni fa ficcidide yin kulleji di kawral hebaado mudu de dewtere sariyani won im madaraji ngadaadi bangal waytide dewtere sariya di leedi malindi jodi do mundi ngadi keba e lawol won im madara mawdo goddo mi ngondi landinde nafa mudu ana mawni sanne juude ami mi micito kulleji lati di sababu hadde im madaraji ngadi dabbaade di hedde lawol mu intingol leedi heeri nafa mudu ana mawni sanne puri fu le wattu mo leedi malindi won le mundi le wakati tidalla mi ngoni ko jabana kala leedi hande woni margal bongal marobe yimbe lawol gol politique jogi mi le kan yawde hono mi bayi wadde yalla won dabireji di mi bayi hedde lato sababu hukudemme dewte sariya kantidi bibbe leedi malifu jabanta
be mbille ko warta ko kambe dorboto moto ngaji wombe leedi meden di sariyaaji kesse bametel le no be gorgino dun be ngatatini ay ko noddete zile ko plaque ji du tawe e moto ngaji mabbe di be tawre permis ngaji be tawre casque ngaji fayetto yo carte grise ngaji ko nande mudon fudan han tawede e jande mabbe de non la mo holli tirwid le on do wottu fu kambe suka dorboto moto ngaji wombe leedi meden di be kollitid la mo ron wonti e tunudi do golleje fa kebe famtare kedden Ali Cisse e Mamadou Sama Seku
Ministre humaninde transport holitivide ada hani kambe donnobe dido muftuji di andite no yafiri kani windudu inde mabbe mairie ngalure bamako e kanyatu compagnie circulation routière dum woni ko holliti momin gindu horojo gollirde leddi humaninde transport
beida gol moto taxi ngaydi nyaloma fu alla fetu be juude amen kasara mudu ana mawnani sanne yimbe sabi nawtortobe moto taxi ngaydi ana rafi denago mawdu puri fu yimbe la donnobe moto taxi ngaydi wana yimbe anditaabe suudu ministre kumani do ya warta yimbe won dabereji di bami yalla ana faabobe bide gada noddango fewde beedo yimbe fu donnobe moto taxi ngaydi warana plaque watta moto ngaji muyendi kasen dumbi de nardabe be tawre permis de conduire
tawene nyande altinere 30 lewru novembre hitane 2020 habitibe compagnie circulation routière nangi motoji kewdi di ngala e lesaria kambe donnobe motoji di holiti metta mabbe kedanna adama tarawre kayado hala donnobe moto taxi
dans les textes du mali
on dewte leedi mali fu wala fu saria kalo hala moto taxi be jibe fa e marirame no be jidiri mine hande sukabe hono foti mi itti e jodagol mere rafi tawrede ko wada watta so yimbe be ana lato delinquant kaso wonko be jogi ko be ngada ko wawi hokkude be seeda dun yiyata dun sabi so min ngana jabanbe golle ko be gondi wadde ko bide gondi wadde jide ella won syndicat mo mi bawata ju inde
formation des syndicats
e be gollirde leedindi humaninde transport kado e madara coup de point mo police be ngadi yo yalla kambe donnobe moto jibe hankasin na tabo sereji manidi datidi
en daran fato gawotobe kollitivide batuji ngadi ton li cekita yontere jabbi nonde ko ni fana modu faabe dewto yalla hono jam e tejer hani wartirde le region o le balde tati kambe wonbe le o do region sa halledi medin dibe tutindiri do hen hakkilaji fa kebe famtar kedden Mamadou Sama Seku e Ali Cisse
fana ngal do kawrutal yo dewral hakunde sinoji region o de lati sababu dun yaltini da dabreji gondal le jam kala sinoji gondi ton e ga hodobe e jodibe kedden Mamadou Ibrahim Touré horajo arma en gawo
wakati mo mi goni o wana wakati jotti fay hunde modja gawo kulleji fa hefu wonto di bami no hadde so mi joddi keno mi kaldi won dabreji di bawno bande fami kada kulleji yoga
e wi sahibe serifulankobe kabaru dawral hakunde yimbele na fawi do hunjangul hore hakika kala sinuji gondi ton kedden Mohamed Ag Mahama Dahim horajo serifinkobe gawo
jidan gal na famudo ana mo mi san sabi lawol jan e deje woni waran waddude jan dajere nango dirgol hakkune yimbe le nokko
so bangal kambe hejabe lambe gouverneur region o ndardi kala ngarbe hawrde hen tabade no haniri talkuru kawral gollandu to aljetun kadanna general sidiki samake kanko woni gouverneur region gawo
je pomi ali wi le jidangal waran beydude nango dirgol hakkune janel ngondi le region gawo
tagal joda hala jidi wonko hawra e dum dun yalla fide dabare sifaji hasindinadi sembinde darande kambe amiri en dina e kanye tawangal dum ko hebani studio tamani gila gawo adisatu mayga
en jaran kabar no nyaw coronavirus o wori kenyan chapantati lewur novembre ndube bi yimbe le jewtabe yimbe le nogay didom nyaw o yaye mudo en nogay jetto woni samtanabe nayo woni heddibe le henan holli tewide hebbe nyaw o leledi meden di yimbe le ujinaji nayom e temede jaddom e sappo samtanabe yimbe le united to yimbe dido en jagoyom yimbe heddibe lembe yimbe temdere chapan en jom en jagoyom fa kebe famtade no nyaw coronavirus o wori kedden mo min sendebu
si jotamani Dila chapantati lewru optop jabindu Lady France ami adi hadowo ya warta yimbele kambar kabaru nyaw coronavirus bibe Lady Mali gombe tonno koliti wide idun torrabe sabe bibe njogiti dala fe neddude kalisi sarabe mabbe gombe don hettine Umar Waygaludo majun
kanko madam Kulbali Ramata Maiga o holiti wido ko nyaw coronavirus o fuddi kaselle Lady France ndi dum wadi so kuttiji kewdi njottibe ton o goto e lamido fedde wondunde e fabade sukabe kanye galleji Paris
tadal kewde nangudi kabaru kalsi ko nande mun en ima daraja amen kewdi ngotama hunchede hore ma dunno bantinama karon faba ile jande kay na heddi bangal nulgol telephone sukabe be tadere be do sukabe dum buyunki jati
tagal dido tidallaji madam Kulbali holli metti mudun ko nayri bangal neldude kalisi
so ana posu faynuku mota na wotradi ana wul dun sam union ka kambe bi tidi ciogusan bi roji kedi di kay hono monogram ko nande mun en fuf golata joni dum do fuf batte hettimo serlu ni gollo confirma jitira ga inari do
yimbe la amen gombe tiagal leedi ndi kani en paboto min non malin koobe jeyaabe kaybe kolitiri wiide wattu joni be bidum yottigi kebe mabbe sanne
jawdi imroji sakara amen gombe jolobe min gurdata di jawdi min cawri fo min nyamata min jarata donna hultino on tan o do confirma o moƴana min sabi kebal kalisi amen buytigi sanne goloji kewri di min kanno wadde bantinama
fedde banque mondial de holliti wiide ko malin koobe gombe jolobe neldata warde e leede le teme dere fu dum buytiri ko yata sappo e nay sababu nyaw coronavirus o nyalom hando be bi idu wembini sanne
kambar sakude nyaw coronavirus le cuudi janginirde dabare joinama buremton ko buri horebe nokku janginirde teme dere e sappo e joi anali fedde mun idum wadde e faba Oxfam ketine joni lamdi keddotobe men jokka hen jababu professeur Yakuba Tuluba o keya do nokku sawrugo lidido bala COVID-19 hopital Ponjeton.
Allo docteur le dépistage
yewtugol sanne ana way oudude lañugol ñew coronavirus on
coronavirus
très belle question
dun yolando lobbol min koliti on wiide won tawetebe ana chaawi ñew o tawe hunde fu matata e mubben neno sini be himbe jewtama ana way andede o won e mubben kaba chawre dun ana way wadde ba ñew o lañugol mo sakke
yo do timata hejo acti covid hande pati jegiton o don bawi hettinade dun non de muydon fuddu bembe men Facebook nadu nodde mere mere e viamo 7321 odon bawi neddude min hakkile mon do majundun
studio tamani yo faba lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sikrab njurne de jelo nen le kereduji to en pudirano ko nodirte do korobe ko li tiwi nokku mabbe mo nodirto dum won buguru jam e tejere holli tawe ndudo bugurbe mo entini dum ton le majjon ko be gattile hen ana yafa e milijoji tati CFA non ko li tiwi de fedde ONG de nodirto o di sa hende won de wadde dido madaraji en gardan nokku nodirte do segu kasen be ko li tiwi ko yata milijoji ko buri milijoji didi tonoji dum won non nyammirji kanyen kani hebelle hitali kandelle o do nokku no kolitiri wiide dido kabaruji be ndokki don wakande bato wonoto hakkunde hakkunde cercle ngaji jeddi gondi le region sigo ngarda nokku no dirtedo yoro so imma daraji ko nayri bangal fesude faabe takko nyawno dirtedo buballo wodo no diri don pali be ngadi dido imma daraji be bi sukkabe be ngala hitane fayotto duubi joy kanyen pesale o don nokkule tem der fu ko yar sukkabe chapande jeneum en jeneum kanyen be pesile dedo nokkule kabaruji di be ndokki don ton wakande kawrtangal wono hakkunde mabbe hakkunde cuudi dogotoro joko yar sappo jeedi le o do nokku kanyen su dogotoro wono nokku no dirtedo yoro so ko be dirt CCRF se grabo kadeten bete hande do kabaruji meden dimi joti on sanne hedade hejo jamme holitindi dido kabaruji fodo ba hebdi dum do bmm ande to do 3w.studio.tamani.org no noddimi do odo numero via mo mere 37 321